chezimidunda.com
Kwakwaro TV, taarifa na burudani.
Robin ya wiki
mama ngota totoke eti today. Wando kondo konge eti today. Kapu wa meza ampo koto kote. Wadishi mote wana mchongwa koke. Mosta tonto kete eti today. Wando kondo konge eti today. Kapu wa meza ampo koto kote. Wadishi wana mote mchongwa koke.
Shidi tebi uliwaja. No big ya weezy! Ah, weezy! Mama niome! Anasema mama niome mie!
Watu mbunza, apwena kumbuka mama kipilikie. Inago, when it did not be your money, mama dear. When it went as any boy, I want it to go to the point of the good. What do you want to come to?
In my mana kumugagi, jumbo. Mama na kumugagi, jumbo. In my mana kumugagi. In my mana kumugagi, jumbo.
She hung up for one, you want to sound that come.
In me, we know what's any one for one in dreadful.
Want to do what is it? Give my focus.
He had a half of one down, just give up.
Oh, fuck you, what took what that money as you were.
Oh, fuck you, what Kuba. In my man, I come on that day. My man, I come on that day.
When he made up on it, I give up.
This I wish it. When he made up on it, I give up. Salukati nobani ya wabizo mingu
Loba na kumtoko ni kwanzati
Nasema mimchumwa Inajichumwa Mimchumwa Nasema mimchumwa Mimchumwa
Nakwena kumbuka mdomo Kijitilo Nakompani Nakwene kitu kinyumbani mama nire
Attends, c'est bon, non, Sony, Guanza, ou est bon, Godan, ou t'as ni on t'a donné, Johnny, du, ou est ou qui, ou chaque fois qu'il est gay, Johnny, Yanni, ou moi, c'est tout comme ça. Attends, quand il vient, on dit bon, ton cas encore, il n'a déjà qu'à l'Oasica.
Kwakwaro TV, taarifa na burudani.
Nasema biki number one.
Kiri se ke ke. Tina sema ne 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 ne. Umwe jamani lolo. Uwe sija sikia. Uwe majisi boti. Awe sija sikia. Awe majisi boti. Awe patwa se se. Ema pani pwe ni noge se se. Ena yame. Imi se se mi dia. Awe kata kata. Awe ya chana na. Ema pani we. And I'm my new car, you know, chop on some of them. It means a little job. And when I jump down, what they are. Woman, what will be the woman that you need when they be up on Tavia? I mean, I say, Mom, what will be the woman that you need when they're going to put it here? Where my. If you are seen up. You look on your food. If you are seen up.
Chizi midundo.com.
Usijali mbona mimi bebi wangu sijali. Usijali bado kwa e. Wa usijali bado shega. Wa usijali bado kwa e. Shuguma mapa ni kwe. Na napa ni kwa. Michezo mivya. Asema, hello, hello, mi wakala, hello, hello, hey, hello, hello, mama, hello, hello, basi, hello, hello, ime kono bati, chana minda mi, wadi gisa mani ma, mada putuma, mako ni metuma, nasema samani ba chavi, me banda putuma, mako ni metuma, Mina sema naomba uninudishie. We naomba unijumie. We naomba unirudishie. We patwa za sema halo halo. Mi wakala. Halo halo. Naitwa roba njika na mi. We bigisa malima. Mada kutuma wapo. Mina sema halo halo. Mi wakala. Halo halo. Mama Jesu nambabia maridi tu. Anase mama, nambabia mambia mambia nambabia mambia mambia nambiga bega wana kiyoka nambushi. Nambabia mambia mambia. Wanyu mandi tiki. Uwe anani tiki. Uwe nyumani tiki. Uwe anani tiki. Uwe tunani kama bobe to wana mwanzo. Uwe siyombe ujiwa. Mi machala, nasema bigi skubari, nasema bigi songei, anasema chami sisemi, anasema bigi songei, ami nasema weye yebele mimi nyuma kwanza nacheza mina, nambambia mambia 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 mambia. Nicheza kuduga mama. Bani ya meduga mwana juzi. Bani ya meduga mama. Sema mama, imuambihe nai. Wepe vina tamba nai. Foda moda. Mwambihe nai. Mwe moda moda yuko. Mbasi mwambihe nai. Wepe vina tamba nai. Foda moda yuko. Tampuzi ya simu. Yeye mbele mimi nyuma nate. Nijisema ai. Nachezana ke singeri, nachezana ke piano, nachezana ke bongo kwepa piki no mapiano. Nachezana ke singeri, nachezana ke piano, nachezana ke bongo kwepa piki no mapiano. Mama, ena si kwane si, ana, mama kweli niye. Ama na chikwane chi Nukama kweli ye We mama 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 seme Nukama kweli ye We da 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 na seme Nukama Wewe kawajira Misha bilivu wako wewe ujue Akona kumfanya bebi wangu ujue ikwadiri ya kwata ni piga ni uwe uwe kipi wokope sasi donjoke vae usuke we usipa kenwe kipi unakosa kwangu chikoba kipi unakosa we kwangu pantopa se mama inakusa uwe shida lakini unavofanya baby wanguso nasema mia kwa mia Apoki wana shida kwanza unalianja inakupa mama Lakini unaniona mimi kama ticha Anasifanya si, anasimi Kama kweli nye We mama 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 Anasimi kama kweli nye We da 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 Anasimi kama kweli nye We mama 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 Anasimi kama kweli nye Anasifanya si Anasemi, ikama kweli nye Weni umadindindi, wana simpingi Wake siringi minakuwa mpore Weni umadindindi Yani siringi minakuwa mpore Mama, inakuzingatia uwesi Lakini unavofanya baby wangu Uwe mia kwa mia, avona nikata Uvoki wana shida kwanza unadianja Inakupa mama Napokea mwana, ilakini unaniona mimi kama
Taarifa na burudani
Kisa mama, siyo pesa tu Kikosa kipata Imane mojo odi Isina jambu wanda skrinze kuskrinze Imedo takipi Yakina kibake Kwata nyumbani baba Weka sini chisi We kwata nyumbani baba Weka sini chisi We watu wakununa Wakukunja Wakununa Wanunia o We watu wakununa Mama nakula ugali bamia Kwaku mimi daga Mama tanyo tani tania Siwezi shanga mingweni nijina na shida nala Uvoki pata mwana kusisao Shida nala Uvoki pata mwana kusisao Isa mama, siyo pesa tu Niko sanki pata Imane mkonyundi Sina chanku waza Imi dunto kipigwa Inye kine kiba kifkoni Kwasa nyumbani ba Inasifanye si
Chizimidunda.com
Bigi Unajua Katika nyimbo zako Nyimbo ambayo naipenda katika nyimbo zote Mpenzi wa kileo Pia mpenzi wa kileo Chini fantastic hii kwa heshima Indo nyimbo ya mwanangu naipenda kuliko nyimbo Awanangu tuudini nyuma, tuudini nyuma, tuudini nyuma Chidi, chidi njoo, chidi, chidi njoo, chidi njoo Chidi mina kuita fantastiki Chidi njoo mina kuita mwanangu njoo Chidi rudi hapa Pia mpenzi wa kileo kwa heshima Ya mwanangu bigi, bigi Ah, wizi Tende chidi fantastiki kwa heshima
Kwa Kwaro TV, taarifa na burudani
Tende chidi fantastic nipigie mpenzi wa kileo. Hii kwa heshima. Bigi! Bigi! Tende fantastic. Tende fantastic. Chami
Chami
Awizi. Kadiri anasema liba nyimbo mbili. Oja mani na mpendwa kie, mpendwa zamani. Nasema badwa jasema na mchumba kie, mpendwa zamani. Awe magwezi na pesa, awe msela, awe atakumiza. Uwesuna zuwanga njengia liko, uwe atakuchanganya jimbo niso. Abo kisema janini, uwe hakuna makompu yale. Abo kisema janini, uwe hakuna makompu yale. Asiyo niwaga, kama poto poncho ani watamugaga. Imani nunino ya natamda kanyaga. Animesema maisha ene mafumbi, ebo kwanza jida. Ayo Afuna, Atita, Afuna, Atita. Amina sema mwayo kote yo, ikonde woy. Amama nasikia wapo singo bate, avigizani sauzi. Mina sema mwe dangote, dangote. Mina sema yo, woyo. Nasema vani woy, vani woy. Ausogo pewe dani. Kwa bantwa jasema mchongo mkosa. Kari ya chumba kari. Nasema diuta likuwa na mke wana. Isiyo kinyonge ya kinudi. Iwe zahari. Iyatake toke. Uwane nonge. Kwa bantwa jasema mchumba kide. Wait, cause I'm kidding. I'm in a semi number. What did you want to know? I'm not mama. What is that in an end? Don't go, Bakulada. What did you want to know? What is that in an end? I'm not mama, Bakulada. He take a book. Nasema basi kulala ipeke yangu. Inapenda kifuna, inapenda kijita. Anapenda kichwa, anapenda na mwenyeza osaina. Mwenye mkia mweza o. Mwe basi kuchendo naweza Basi kiuna nengeza o. Iyokela kwa baba. Semama, makende mwakina shani o. Nikupele kenyumba ye. Kamone.
Oya, nani ashusha mziki uo? Nani? Nani ashusha mziki? Nani ashusha mziki? Piga mziki Chidi. Chidi piga iyo, piga iyo iyo, piga iyo iyo. Piga iyo iyo. Piga, piga Chidi. Piga mwanangu waimbe. Piga mwanangu waimbe Chidi. Piga mwanangu waimbe. Leo taimba sana. Leo umeakanyaga. Anapiga zote. Zote anapiga. Twende Chidi fantastic. Twende baba, twende baba, twende baba.
Awizi. Wesa na mbandanda umudisa. Umona zuka mchunga jikuwa kipinyo. Iba imu imona zuka mtonga jo. Zwagu sana anaina ukamchaka. Nudi nyumbani wa mume wana ubabo. Ujiko, ujiko. Ujiko anadipau. Ujiko, ujiko. Ujiko anadipau. Ujiko. Imi machala ndoni yoto kudipoko. Kunywa mimo kwa ni mwendo niko. Isa mapesa na kumuka kakwa. Tudi nyumbani wa mume wa na umbako. Hiyo basi machala mendo kadera. Weta saifi na dudo kari. Amama machala na pesa zake. Amama bari ya na dudo jibia. Amama mkizo na berikari. Mama kipide kine unikata. Hata sadamu na kutaka kusanimia.
Amina sema kita pesa ukanibwaga. Sasa iweje sasa hivi nachobongea. Ujiko, ujiko, ujiko ananipa ujiko. Mimi machala kani yacha kunipata. Umwa kujua mimo kani bando nipo. Kisa mapesa na kumbuka kanibwaga. Tudi nyumbani wa mumewa na ubapo. Ona baba na bigi ametonga jela. Mina sema Yeshua na pesa zake. Weta saifia menuadia. Ama majeshua na ina zake. Uwe kizimi kine ulipo. Na salamu na kutaka muza jimbi. Mina sema kisa pesa mga kwa. Na saini mwenye sasa mbono na mshobongea. Ujiko, ujiko anajipa ujiko Yeshua. Ujiko ikani ya chamoni batu. Mwamu njua mimo kwa nipata. Sama pesa na kumbuka kani kwa. Kundi nyumbani mimoza kona umbako. Hiyo basi bari ya mapesa zake. Mama mashala mendoka Dubai. We piki sana pesa zake. Mama na basi kadoka sauti. Shidiki no mano mana era. Webwa na peshu wa mwana besa. Webwa na chami yuko tiktoku. Wekizini kine ulikota. Hata salamu na kutata kumsalimia. Minasema kisa pesa unakwada. Thank you, Rishika. Thank you, wasani tupuengi wa. Aina kuriaria. Wala kuwashobokea. Haina kupuapua. Kwa niaba mwanangu msakadeire, sunajua zile. Ya mwanangu, simpingi. Kipindi chakati hapa nilipitia mitikasi. Nilikuwa naumwa, lakini mwanangu msakadeire bega kwa bega nilikuwa naye. Nipo naye. Thank you. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sunajua zile.
Kwa Kwaro TV.
Asha.
Taarifa.
Tutakutana nesa.
Jizimidundo.com.